Yesu nzize Jagala kunjuna Era bwendi bwendi Leka kuobula mubwange Manyinti toyinza Kule mwaki wade Mziri sete chali Musawo akutuka Kwato mukono bwange Mutima gona katimfuka sebo saba setani emuadeyo Yesu mvuga yona jonoda bulichansiba Yesu wengo sumurula katira chesaba bulokozi koye kizikiza setani akubienye miko mukwano mukigwalina kati njagala cha muwendo teri akusinga Yesu lokola suno paddeyo omutima era nebirowozo amalala nina kobosokera litwale futwa Mwobu chayi Omutimo mulwanyi Obwenzi bunzi emu Obu pimbu wayo Sigamu okwagala Obwafu unyigana bo Atena bwobu chamya Sifabu gaga kunzi Zempa mafuta koka Yesu ngumye, leka nere sensi, sebo sabie, ompe kirabo change. Katira chesaba bulokozi, koye kizikiza, setani akubienye miko, mukwano mukigwalina. Katinze njagala jamu wendo, Kusinga Yesu Lokola suno pateo Omutima Era nebilo wozo Swala Nangute mukitimba Bifoki mwesu lanze Ebi kuswa zenyo Eri bogera Tioyo yewa Yesu Biko ye visula Ate viswaza Eri nyalyo Na embi kuwa biona Bikole konga bola bie Yesu wawangula magombe Sebo nsabie Usabi burokozi Gweboga bobuwa Nange mbutwa leleo Chesaba Katira chesaba burokozi Koye kizikiza
Saba burokozi
Sebo Setania kumienye miko Mukwano mukigwalina Zenjagala jamu wendo Delia kusinga Yesu
Delia kusinga zero
Kona suno pateo Omutima Tera nebilo wozo
Chesaba
Katira chesaba bulokozi Koye kizikiza
Saba bulokozi
Setania kumienye miko Mukwano mukigwalina
Talina talina labo
Zenjagala jamu wendo Delia kusinga Yesu Omutima, era nebirowozo.